nago nyangala okufa nze yasensere meme omutima yagulya yagumalawo nze siteebaka obulungi bw'omwana bumazeko emirembe oli omwana yaka bwe yakulira tewali basezi kati mugambe ki ddala bigambo kize buli kyendowooza bamugamba oli omwana mwagala naye bamugambe ntya omukwano gwe nina gyali mungi nze namala nzikiriza muwa mu bungi amapenzi ge nina mu bungi lavu onoomwana mugambe ntya akimanye nti noomagala bya ddala nze buli kyendowooza ty okukimugamba kuba mmanyi bakimugamba dda onoomwana mugambe ntya akimanye nti noomagala bya ddala nze buli kyendowooza ty okukimugamba kuba mmanyi bakimugamba dda ebyomukwano nga bizibu oyagala muno nga tamanyi tomwagala n'abatusooka yabamu babyonona obulimba balimba nyo babyonona kati mukwano kankugambe nze namala nzikiriza biba bipande nzeja kutimba ku bipande buli muntu yenamanye toli wange bana babadde bakulimba nga n'omutima gw'omazima bagutunda nga bakumalamu amaanyi bakufera laavu n'obikoowa z'amazima nzize nkukwekule zenjagala omutima ng'ogumpe ngusitule nze laavu yeeri kangikwekule gye wagikweka yonna yonna kangikwekule onoomwana mugambe ntya akimanye nti noomagala bya ddala nze buli kyendowooza ty okukimugamba kuba mmanyi bakimugamba dda onoomwana mugambe ntya akimanye nti noomagala bya ddala nze buli kyendowooza ty okukimugamba kuba mmanyi bakimugamba dda nze mugambe ekyo ekyenjawulo akakase nti mwagala buli kyendowooza akakase nti mwagala buli kyendowooza.